Yande joyno wittoddi emin tagi sappo joyi nani habaruji ɗinni e fulfulde emin Oumou Oumar Dianganta on. Ndeera koye kibaruji men ni jango go e lewru février ni hano himɓe gomɓe no durwida dow kocce watta durwidirde e gi on hano managui nonni nder jajirkal e Niger jango ɓe juula ñalade de har kocce watta hano himɓe peroɓe nonni ɓe rafi hakkillo fukkigo ummin nonni wuuro sinago nder nonni ɓe ɓeni hano hoɓɓe gonko haala inde mabɓe nonni ɓe cini wallugoɓe nonni har kocce wattani fi ko hewtiɓe. Yewtere men pinnol nin hande ni yeccata kuna dow kocce watta awdiri na walla kessa natuka nonni ɗum ɗo har kamgeere leydi Niger nonni hano sarusi hawjine e filla hano durwidirde e ñawollaji raɓoji nonni kamɓe doɓe kolli wiide ha kiika dabareji fuuno ɗon no joɗɗine ko watta himɓe kisine na wallaji ɗi tokkomi on nan pittol haalaji nder kibaruji men. Hano gomɓe no durwa gan durwidirde e fi o nder leydi Niger ni watti daane he ɓiɓɓe leydi nonni jangoni go e lewru février ittane duɓe yiɗi e nogayi nonni ñalane de ittane gan hano managi ɗi fuu tahi e ɗum ɗo gam ɓe kolla ko kulle gonno ɗon ko handi gollide ko hana managi ɗi gar renugo laddeji e jaaye nonni. Amina Shirni mun kayl nonni goto nder horeɓe siri o nonni o fantini jaadimi Nafisatu Adamu Sirfo e celalol ñalane de
jaaye e laddeji Niger ko wonno torri ɗum woni manaji meɗen gollira e majji ñande fuu ko coɗoɗa fuu nder manowol wattete nde a hantiti moradi hunne on joppa manowlgol woɗi du ɗi mototako dow laabi nder jaaye e laddeji nder diyam fuu a tawan manaji ɗin sigila wadde batu ñalane ittanane gam durwididde e manaji ma ana majjum woni min tinnina himɓe wuro kamɓe waɗa ko lumoɓe ɓen bowta nde conniri himɓe gatta gineji ɗum nder goɗɗum ko hana manaji arande ñalane de jango min ƴewan lawol gole min koƴata ko tawe himɓe fude jahi lumo se coodi gineji gattataɗi nder manaji photo jomu hooƴe lilde dow internet meɗen miila ɗum ɗon no waɗa ko himɓe joppida e gollidol manaji ɗin
gam hokkugo sukaɓe ummatore o gonduɓe talki hano timmugo jande noni sembe dow fi demal waɗini pottal batu joɗa kalen waɗa ñande talata wuro maraɗi nonni gal fedde hawjine e fi hano demal nonni ɗum ɗo ko leydi hano Alemay nonni Andreas nonni Wel Selman ufantini non ko ardi nonni bawa Ibrahim janguinowo mawɗo dow fi deme mo leydi Niger Inram nonni hano mamaraɗi o wi ɗi laabi hano kollaɗi ɗi no nder leydi Niger de ni gollidama jehol yeeso no heɓete farɓangeere no ha yeeje ɗe ɓe gatti yeeso nani ko Mohamed Mamman waddanimi.
Nous avons la tâche la plus
hande sen ki secondaire jamaaje sukaabe ummatore kanyum buri heewde nonno du konna eden godi do enen ndiyam eden godi leydi to gollete hunde fuko watta e mundu fudan denne eden baay gollude lebbi sappo e didi fu jon o kanko on kay ko haali o haldara sukaabe ummatore be enda gam hollude jomum a yeyi a jangowi a gasini jande ma hebi talkur wawde jande de enda jodda be a se keba sa rusi gomnanti na projet godon to dun no o holli neddo haani faamana ke no waawi wadde golle e do fi ko darto joni demal gal gam wurtinde kulle sabu kanko o gaɗɗo ɗum on joom andal sanne noon waɗi ɗum ele leyɗe meɗe afrique hakkundeeri warde funnange ɗo ɗum o waɗi kulle ko o wurtini kulle ɗeɗi konno ene mbawi yaade nokkuje fuu ono haakoji ko wiyete morenga ɗum ɗum noon ko laati no wawi yaarede fa Allemagne ka noon woni wawata yaarede toon sana fondite fa wooɗa kadi nde hunnoon ko laati himɓe ne wawi ñande ɗum ganduɗume gam hunnoon ko tagira noon wona goɗɗo waɗi ɗum nden enen koye mumeɗen mbawi ñamen ɗum eɗum nafa en saabu en gona eɗen ñama kulle ɗe en anda fnoe waɗira en anda toye waɗa en anda noye waddira to meɗen ndenne ɗum ɗo ɗuɗo farratni himɓe gonno jaa
hitane fuu hano wakkati oni guineji li o kecci nonni no heewi nder luuɓe ɗum waɗini campaniji gon no wonno wayla kulle ɗe ko wattani deni wakkati on hano ɗum wakkati ko ɗum heppoytani hano yettake nonni himɓe naforo e majji nonni far lawol hano moƴƴinol mum far ɓangeere hano laabi jaman nonni no madame Abdoulkarim Fatoumata fi o mo jon campani mo fanta hus nonni fantini jaadimin fanta samso nonni yewtidi e makko
en cette période je transforme les légumes
nder wakkati o miɗo wayla guineji li o kecci hano carotte en e poivron nanga illa lilol majji fa gattol majji nder kulle hoɗum hilnete no hooƴa balɗe tati gam lilol gol balɗe ɗiɗi moɓol majji dow ñalane worde iɗum hilne gam wakkatiji gon iɗum heppa baani tefama heɓatako gam no ƴaadi sanne ɗum waɗi minen sooda ko ɗuuɗi gam moƴƴinde ɗum ɗodergal
ballu nyame mido wodi gorko gom mo waddante jeddide fu kam min moddinta di deni min moddini di no wodi to min jarata di hano der luube butigaaji mawdi he der baale he to luube kollol ko etti foire non ni
a travers les foires les expositions ventes
sigida hawjine e fi hano nyamdu mo UNICEF noni bangere leydi Niger hebi balla ko watta cede dollar noni million ngiji hano jiego he ujinaji hano herme e lasogi di noni ko tuyito hano leydi Britannique noni hawjine e jihol yeso leydi duniyaru dum do wadi der andinore de UNICEF wadi noga e jenay lewru janvier hitane dum edi en noga noni dum do har ko je watta gollawol no durwi dan e rafi hano kejorna neman e hisina do hano mayu mayu sokabe do fi rafi kejorna neman noni semben hokkete der region yiji di noni der region mo zender maradi tawa e tilabedi kujo yetto bi en ni ano rafi di woni be jurida he mun ko wattani rafi ke jorna nema ya hanta ta waddu mayu mayu nonni undo ni har ko je wata hano wobbe gonka hala indi mu en nonni be kala inde mabbe be kawri be balli nonni hano himbe wuro shinago der nonni be rafi hakkilo fukkingo dillini der wuroji mabbe be gari bani bangu region motila beri e jonde nonni der jeddi gedidi kambe kawri nonni ko watta kolte e ko nandi e mun nonni kambe kawri gambe jabe ballitabe nonni himbe be fi o hewti don do wadini har ko je watta hano himbe be nonni be kibe kolli wida hakika be jahan nyande asoye go o e lewru fevrier hunaaji didi e no gay nonni be jahan be cendena be kulle de don do ko watta ni be nangani har ko hewti be wakati on don ni hano goto der mabbe sigili be hano fi onon ni Seydou Barikoy Ilias noni o fantini jadimi Rafikat Attaher
ça fait aujourd'hui 2 semaines
dum wadi jeddi jeddi ni handen comité kawrol nimbe min kebi balla harcede nyamdu e kolte min gidana e goybe ben keba balla kaka amma seni dum yottaki do komintugi do mun dum gam min gidana ginanda nayebe ben artire sukabe famarbe e rewbe min aada ke du ummaade nyame asabe wonde Allah jabi yaade bani bangu illudu min jotti to min gadam batu tawrude nimbe hokkude ballaka hanbe hokkede
pour remettre ses noms à qui de droit
orgal sogeji hano gondi do keri tati leydi Mali Burkina Faso e Niger noni gondi no balla ko wattani hano fi deena ko tabbintira der chakantaraji hano keri di noni der gollal gal be gadi didi yago sappo jetti lewru janvier noni der andi norde sogeji leydi hano France Barkan fedde mabbe noni andini woronja e lewru janvier non do ardangal sogeji leydi tati di noni e fahan kasen hano leydi G5 Sahel noni ko waddi be deki hano jungo do ko urta hano jabe bi en ujinaagi didi nonni der botoru nonni e kulle bonde gonko honirte nonni der region mo Bazaso don do der gollal galso geegi di gadi nonni be deki jungo do goto der horebe hano gaddodobe hano murtibe nonni kulle bonde ko be gonbe konira himbe nonni region mo le huay nonno ni hano kollol wadama nonni kenga to sudu hano fina tawa ko leydi Amerika nonni der gallu nyame dun do hano gollobe golle jungo dido be leydi Niger e goto mo leydi Amerika nonni be gadanama hano kollol gol nonni dun do ko golle jungo nonni be gollana dubi nay nonni dun do wadi wakkati on don ni hano goto mo leydi Amerika nonni Katlen nonni Stafford e Fahan Kassem bi enni hano dido mo leydi Niger Ali Shina nonni e Fahan Kassem Ali Garba be nonni be kolli bawde mabbe do fi nyenyal golde jungo e ko nandi e mun nonni wakati on doni jaadimi Maryama Kenda o waddani min fama do mun.
Pour moi c'est très intéressant Ali China
minka it welikan Ali China no neddo no lasi bitodo ko wada golleji mu Ali Garba fay ko no ne ono mo ne o famo dirta e golle ko watta e dun hala do sadormaji di himbe gonni no gi'a mani do fi gurna himbe hano bi leydi Amerika tawado de sudu no mabbi ni amma hidun do no yi an hune fu konno wada no himbe burdiri e ko wani der ko e mabbe sukabe gombe yasi dum beginto dum e minka e midi ala ama jomu holle ko wattoto iko miloto dum fu no wadam berne an sewo
ala je suis au paradis
dental leede yannange ano leede men balebe noni hawjine e fi cellal wadi portal mu nyande altine der wuro bobo julase noni to wuddu hano fedde mabbe de tawa nonni don do be andini hano himbe labi be godi ni be kodja nonni ko hisinta hano himbe nonni hano na wallaji kesi era boji di nonni har ko jewata na walla wangu kanonni don do wakkati on don ni har ko jewata fi o ko fantinta dum wadi jadi min somana amadu o firtani min halaka
coronavirus nyaw non jangu na wallaji dati di no rabo dira sanne ko artorto ni woni durma jomu no dojja dojja bandu mo no wula nyilbe ne wanjono jomu do artama du kodon don yama der lady shin en towete hu wan e hitan du minan de sapo e jene ko jabbi dum endam jeddi lew janvier du minan en noga demon ko tabintina du nyangu ninom dum waddi ko AMS federated dunya hawjene filla cellal bibe adama be halni himbe nyangu endam rabu golmu e dillugo mu e duniyaru no mawni sanne no wawi du kondan yaade kerol nokkuje fu faa afrika yannaange jonno no wajibi leede fu kawra ngada dande wotere e durduggol na wala ka enda fedde leede afrika yannaange do filla ko darto nyawti guji kandu konna wi no hokka jamiroje deedo neddo fu lota juude mu wakkati alla fu watta ndiyam laadna e kaataare kanyu en ndiyam lamno jang ko woti ko eti alcool se neddo no dojja sudda hono ko mudum kanyu e hinere mudum nando to batto mo bandu mudum wonno jaawa jaawa no dojja hetta foftoro no yirri to fu no wayi la tatawe na wala onnon jomu habata anya ya loktorore gada majji seto loktoroji odu hollamo toy wonoto yano jahangal nokkuje gonden tumire na wala kan tawa der mudum kakkilon to batto don dabbaaji tawte don na nokku to dabbaaji jodino
min garan e yewtere pindinol nonni hawdiri na walla hano kessa nonni daabo wononni wangungu del lady shin kanto lewru hano december nonni fi memudo himbe nonni del lady din der wakkati oni be gon der sulare nonni no woni no beydono der leyde duniyaru alla e warta himbe nonni do der gallu nyemeni sarusi hawjine e fi hano na wallajira woji nonni hakikani hoji dabareji nonni kewdi nonni ko hisinta himbe har ko jewata fi na walla kes ononni dum do wakkati on donni har ko jewata hano horejo adamu mustafa nonni o fantini hano labi di hani hoje nonni ko hisinta himbe e fa hankasen dum woni hala magi na walla ka wakkati on donni jadimi maryama kenda o waddani mi fama do yewter ko nati chaka makko
do niger no wodi ko dum gollirta ko yitata nyaw iko wawi jogago nyawdo on seni yitama hanonno kawji do filla na wallaji dabo do riidi adamu mustafa faminir do majjum
coronavirus
coronavirus yo sabili nyawno endan ko lati na jaya e sabili ji na biendo ko na bibbe nyawu kewdi indirtedi coronavirus lati di ngadi no e le wakati ji yabbi di endan hande de endan ni kanyum mauni fa dum bitteke hono fa hande leydi shin to dum imino to endan gaydo yiedu konna ni e leede funnaage duniyaaru du endan nyawno lati ngudu konna ni no rap andra sanne sanne jonnon wakati dum nangi jomum den jomum fuddan no dojja dojja na di konna ji an wada nyilbe al ali durma gon nangoto jomu naadu fa hande bandu jomu no humbano wala do hor nawore to kulle de endan kanyon ko hollo to nyawngu enna alama mudum dum wala hono alama ko cubini ko hollo to nyawnguni kana won dum do won ko yiete ko miije nyawngu kanyon won e jomu wadan nyalaade didi yaade balde sappo e nay nyawngu endan fadde mudum wadde sembe bandu bi adama fa holla hore mudum
de environ 2 à 14 jours
ko dum woni nyalaade lintuda de
sultari le
woni wakkati mo nyawngu endan heboto wada sembe e der bandu bi adama fa fame na wala ka woni mudum
les premiers symptômes
dum e woni ko gonnete leydi niger ho garrenu gol himbe nyawu
ya en comité d'urgence ki
fedde godon jojjinama kinno tonde har filla ko darto nyawu ko dum halade ko nami mila kinan jokkay naturgo leydi niger ka wonno hono kolaga lanaji piroji dum waddi ko docteur mo cabinet mo ministre kawji filla ko darto cella bibbe adama be leydi niger do enda yaadi e gollo mobe le ministre ne enda gollo mobe OMS fedde leydi duniya hawji filla cella e nyawu tigu gabbata yaato enda ni kolaga laraji piroji fedde renorne du konda ni hokkama gollal ko watta ko tawe illun dum mati seda kala e leydi niger ko sikka fu do ko yawi yawi dum hebene mo sola
plateau technique pour pouvoir faire cette confirmation
dum e woni jamiroje ko bawdo wadande himbe kam batte himbe hisa nyawgu
premiere des choses il faut se laver les mains
min kalana himbe loota juude mu en saatu fu lootere kataare watta du konna ndiyele lattinoje ngodo ko wete alcool dum enda seneni on ji neddo no dojja jomu hakkilo to dojja fa picce dojuru mudum ya sama e ngonda haddem seneni jomu maati bandu mudum no jaawa jaawa walla ya loktorore no wodi himbe ton tawteebe latibe no andi kulle den enda fu no yarto jeewene bandu mun lawlaw
pour voir exactement quel type de pathologie il peut présenter
woni men derna to xabaruji me e fulfulde sede lamdo holli men altine min gaddan xabaruji gom min jottoto mo seni bi en ni kirtento jam hirti studio kalangu
Gaya do Radio Faraa.
Lamba chapande jenai topere etati FM. Tesawa.
Do Radio Tarmamwa. Lamba chapande jenai jeti topere joy FM.
Birnin koni do Radio Nia.
Lamba chapande jenai jeti topere joy FM. Belle Yara.
Do Radio Dalul. Lamba chapande jenai jegom FM.
Studio Kalangu.